ndofuna wena bilu yanga nalikutemwa baby
usandisie usandisie ndianifuna
ndofuna Nikikuona darling nahisi moto Mapenzi yetu tamu kama wimbo wa Vanessa Ukicheka baby moyo wangu nabarikiwa Ninakupenda we ni baraka Andugu wacha tambali kaka Diani funa Bilu yanga You my forever My African queen mama Usiku kucha na kuwaza Moyo wangu wakuita
Baby dance na mikaribu Tuenda mpaka subuhi Ndofuna we
Damn it. Mchezo mama, nikikushika na hisi rema Wewe ni nuru kwenye maisha My baby girl, unisitiri kama sala Dia nifuna, dia nifuna
Nifune mbilu yanga usonga Baby slow wine, kwa piyaya Tonight, tunawasha moto Tonight, tunawasha moto
Ndofuna wena
Nami nakupenda
Usandisie
Sitakuwacha
Nalikutema
Forever, baby